It's always a good time with DJ Touchdown.
You were mine. And later on, I realized that I was a fool for you. Oh, I'm not gonna take it no more. Image your car. Yeah.
Kama umechoka basi ndapcha upya upike. Kama nimekosa pole wakushikushi. Balasi utavita vivi unichu. Sitaki nikusare alafu badaye mini jute. Sitaki nijibox, nijingiza box. We usumbuke, history unanipa inafanya kwaka mimi Johnny stuke. Basi naenda zangu uende zako tu badi.
mikono mwangalie ndani ya macho mpelekekando na umwambie
easy
call me the crime and I'll be your defender overpower me so that I surrender. Wish I could be your saliva so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster vile inakushika kwa ma ha. Kwa kweli manzi umebarikiwa ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda.
Mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life.
You're my girl, call me a number
one. Baby, you can call me a super girl. Chochote unataka nitakupa, nitakupa. You're my man. I wanna climb to the top of the mountain, let you cruise on this endless sea. Open up the windows to yourself, I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time so be a part, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let go. Pull me close, let the energy flow from my head to my toes. Life is bliss, let's get it. Wake back up, then we do it again, baby.
Call me a number one, baby. You can call me a superman.
Hey, hey, hey.
siku.
Sema.
Niamini nikikwambia I love you.
Amini nikikwambia mimi nakupenda. Kila wakati mimi nakufeel sana. Nikikuangalia pia nasikia kulia. Story yangu ile mi ulisikia. Na ile message ulisoma kwa simu. Mystery ilitoka wapi? Nadhani maadui wangu waliniseti. Mapenzi yetu yaishe kweli.
Hey, hey, hey baby, kuna kitu mimi nataka kusema. Nataka kusema.
Niamini nikikwambia I need you.
Hey, hey, hey baby, kuna kitu mimi nataka kusema. Nataka kusema. Niamini nikikwambia I love you. Amini nikikwambia I love you je t'aime. Uko na vitu mimi nazipenda sana. Nikikuangalia baby nasikia kulia. Tabia yako kweli ni yanivutia. Na ile lipstick ulipata kwa shati yangu. Miss Jui ilitoka wapi? Nadhani maadui wangu waliniseti. Mapenzi yetu ya yetu.
Wanted to build my world with you.
With you, baby.
But you belong to someone else. I'd die a thousand deaths for you.
Hey.
Bring you the earth, the sun, and the moon. What can I do with these feelings I have for you?
Hey, hey, it's unusual for a girl to say.
Come on.
Nipeja wabu, dasani lango, mpenzi wangu, anipa mawazo. Oyo baby siyo baby ila ni mawazo, acha hapa kwetu anipa vikwazo. Ewe mola wangu nipeja wabu, dasani lango kusu mpenzi wangu, anipa mawazo, anitoa jasho kila siku kani tesa. Umami lobu, bambi wafi igno, sefali yewa baby, umana just around me do so. Me tuta up, me shut up, me take off, me call, me kela baby baby, I just can't stay home. Walk to the dance, everybody got their own. The DJ pass the record, everybody start to sing.
Pass the record,